it's a Buddha thing.
It's your boy Babylon Karabi Biz.
This song for all people.
Kwako mina show love kwengine sina bali nao. Ongeza bidi, onyesha mbavu kona tagani pige bao. Naona ndoto kupendwa na wewe mikapuku. Kwenye msoto bado niko na wewe huku huku.
Nimeona kesha kila siku kwenye studio. Natafuta iti tupeleke kwenye radio. Nasaka mane mane mpunga tuka spendio. Tutoke chini tukalale kwenye bedio. Mungu atajali tutoneka na kwa video. Wendo wangu maisho ni mindo mumeo. Nasaka mane mane mpunga tuka spendio. Urelax, urelax. We are
baby girl, I think never lose the alone. Baby girl, I think never lose you, I love. I think never lose you. I think never lose. I think never lose you.
Mtani wanonge ya mini loko. Zinja biga biti siwe loko. Nitunge mistali siwe loko. Mini loko. Mtani wanongea mini loko. Pigo zangu za kiloko. Na nyimbo nazo imba zote loko. Mini loko.
Baby yo, kenda mbali kilio. I feel the best nkiwa nawe mama Jonio. Everything should be alright. Baby, oh, kenda mbali kilio. I feel blessing kiwa nawe mama Jonio. Everything should be alright.
Usijali baby, I know.
Ajani fuzi baby, I know. Ipo siku tapata we, I know. Tutapeta nasi, I know. Ugali nguru daga baby, I know. Talala kwa bedi baby, I know. Utapata pesa nyingi baby, I know.
Utapata money baby, I know. I know, ooh,
yeah. Baby girl, I think never lose the allo. Baby girl, I think never lose the allo.
I think never lose you. I think never lose. I think never lose you.
Ayaga yaga, mina wetu pendande.